the sound.
Yafanyia makeke mapepe malipo yakawa mapuzi kwa kuchukuliwa mke bwana nikamwaga pesa zote kote yakanifanya mpuzi acha adabu nishike jamaa yoyote niliamini mapenzi ni imani oh na kuunga niridhiki mpaka ma Penzi bado yakawani maikizo kwangu kushenzi nilirudisha nyuma lo imani yangu ya penzi ni vigumu kuamini yapo mapenzi basi na penzi mana mawazo 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 yalinikondesha nilibaki mifupa sababu ya mawazo oh mawazo 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 yaliniumiza mawazo wenzenu eh she broke my heart mawazo mawazo mama yaliniumiza mawazo mama yaliniumiza mawazo
Six.